kakaleke ke matotya akonto mbe kominya mazane siko awungayibona madoda ngayithanda madoda nawe yangithanda uyayivela ngalengane madoda suka awuvela umshado sekuvela ngabona ukuthi uyena nonuza wami isona isimotomoto sami ibhande nebhulukwe lami leli awu madoda ngemkhethe kwabaningi bekhona bephelele
in my spirit, baby. You're screaming, God. Hey, haters are liars, and you, I found my joy and my peace. Hey, see my time me now. Tandil mundo, ngo tandil mbe.
Stand aside, yo. Stand aside, yo.